do as you do, who don't get your cable. Where can Jesus but no biggie? Joru do as you do, who don't get your cable. Where can Jesus but no biggie? A war.
Kuna mbanine, onye nwere ntibi
Jesus Christ,
Jesus.
Jesus dika onye nzọpụta gị. Gị nara ya, mere obi gị nara ya. Ọkwa ị na-emepụ agbanye nke nọ n'akụkụ gị. Ị na-egosi ya anyị nwere ego. Ị kweghị ka nwa agbanye kpere Chineke. Chegharị ya maka ọgwụgwụ oge dị nso. Oge na-adịghị anya Jizọs ga-abịa. Mgbere n'ọsọ oke n'ụzọ. Onye ọbụ na gbọsọ mmiri tupu ozowe. Gị nara Jizọs ka ọ dịrị gị mma. Gị nwa agbọghọ bịa. Gị nwa agbọghọ bịa. Gị nwa agbọghọ bịa. Ọkwa iche n'ịmara mma. I pencil, ikpa I shadow, ana akpoki, apunamu, yekwanti kangwagi, inwegi Jesus, nkega agusi alae, mbopike gada, ijewokumu, wikorabia, kinana Jesus, bodo bodo, gidi gidi, anchabunu wa. Mbopike gada, ole bige je. Biko naraya, biko naraya. Onye nazu anya, biko nara Jesus. Dapu ntu nasi, kodi migi ma. Inara wo Jesus, dika onye nzoputa. Inara wo ya, inara wo ya o. Inara wo Jesus dika onye nzọpụta. Inara wo ya mere obi gị nabata ya, nabata ya. Inara wo Jesus dika onye nzọpụta.
Eziokwu
bụ inara wo ya.
Ọ bụ ya bụ ụzọ.
Inara wo ya.
Ya bigebi.
Inara wo Jesus dika onye nzọpụta.
Yeah.
Inara wo ya mere obi gị nabata ya.
Ikọ nara ya.
Jesus dika onye nzọpụta.
Okay.
Inara wo ya. Inara wo ya.
Okay. Akwụsịala.
Inara wo Jesus dika onye nzọpụta.
Nara ya.
Inara wo ya. Mere obi gị nabata ya.
Come and see the light of God. Come and see the light, oh hallelujah, amen. Jesus is the light of God. Come and see the light, oh hallelujah, amen. Come and see.
Come and see the light of God.
Come and see.
Come and see the light, oh hallelujah, amen. Jesus is the light of God. Jesus is the light, oh hallelujah, amen.
Jesus is the way, the truth and life. If you receive Jesus, your life is good. Jesus is the way, the truth and life. If you receive Jesus, if you die to heaven. Hey, his way. Jesus is calling you. Come and see the light. You are in darkness. Please come and see the light. I am begging you. Please come and see the light. Jesus is the light of God. Jesus is the light. Oh, hallelujah, amen. Come and see the light. The light of God. Come and see the light, oh hallelujah, amen. Come and see.
Come and see the light of God.
Hey.
Come and see the light, oh hallelujah,
the light
amen.
Is shining upon
Jesus is the light of God.
Don't walk
Jesus
in darkness.
Is the light, oh hallelujah, amen.
I said come and see the light.
Come and see the light, light of God. Come and see the light, oh hallelujah, amen.
Jesus is the light,
yes, the light of God. Jesus is the light, oh hallelujah, amen.
Come all ye that are heavy laden, I will give you rest. I will give you rest. This is the word of God. Here it today. Come and see the light. Hallelujah, amen. If you walk in darkness, yes, you must fall. The road of life is ripply and narrow. If you walk with Jesus, you will see light. You will never stumble in darkness again. Come and see the light, come and see the light. Come and see the light, oh. Come and see the light. He will give his angels charge over you. You will never strike your feet against the stone. Come and see the light. The light, oh, 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 the light, oh. Come and see the light of God. Jesus is the light, oh, hallelujah, amen. Come and see,
come and see the light of God.
Oh,
come and see the light, oh, hallelujah, amen. Jesus is the light, the light of God. Jesus is the light, oh, hallelujah,
come and see the light, oh,
come and see the light, the light of God. Come and see the light, oh, hallelujah,
Jesus is only you come.
Jesus is the light, the light of God. Jesus is the light, oh, hallelujah, amen.
O bonzo puta nefe neche munagi. Hey, bonzo puta nefe. O bonzo puta nefe neche munagi. Ewo ubonzo puta nefe. Shetana Jesus, mura muni di jogi. Ubonzo puta nefe. Shetana Jesus, mura muni di jogi. Hey, ubonzo puta nefe. Mengwa ki soro, anywe la neniwe. Ubonzo puta nefe, ubonzo puta,
ubonzo puta nefe neche munagi, eh, ubonzo puta nefe,
ubonzo puta nefe,
ubonzo puta nefe neche munagi, eh, ubonzo puta nefe,
ubonzo puta nefe neche munagi. Yeah, ubonzo puta nefe. Ubonzo puta nefe neche munagi. Ubonzo puta nefe. Mengwa kisoro anywe la nelibe. Ubonzo puta nefe. Mengwa kibanya sora iwe la nelibe. Ubonzo puta nefe, onefe fe.
Ubonzo puta nefe neche munagi. Ubonzo puta nefe.
Ubonzo puta nefe.
Ubonzo puta nefe neche munagi. Ubonzo puta nefe.
Umali ba na wana e.
Ubonzo puta nefe neche munagi. Ubonzo puta nefe.
Shetana Jesus, mura wuni dinjogi. Ubonzo puta nefe. Iwe na kpotinti, siniga e moku tineke. Wotu kume, yala. Yeburi sinuwa, nyanante soro. Yeburu nkegi, akama ajiria. Nara Jesus Christ, wonye nyere nduya, nelobe. Ubonzo puta, nitegi. Shineke na, ziteranyo kparaya. Wonyere ya kowe wongu nigi. Awura wuno be, useno barado kono. Ineteko wongu babo. Chegarize wamu,
Oso man akpogi nu bochita Obonzo puta nife Mengwa kisoro Wela waneliwe Obonzo puta nife Onife fe
Obonzo puta nife Neche monaki
O bonzo puta ne chegi
O bonzo puta
Onye mwenu che Yala ye lupa
O bonzo puta ne
fe Ose mene yanu bochike
O bonzo puta ne fe ne che monaki
Ima ye mire ye mire ha Bata bata bata
O bonzo puta ne fe ne che monaki
Bata ni The word of God is the lamp unto our feet, the light unto our path. If only you can hear the voice of the Lord today, harden not your heart. Don't say you didn't hear it.
Igasi no digimbi nuronu chineke. Igasi. Hey, Iga Connery, Iga Sino Digin Binu Rokuchine, Chuche, Banyerendugi. Oh, Iga Sino Digin Binu Rokuchine, Iga Go, hey, Iga Connery, Iga Sino Digin Binu Rokuchine, Chuche, Chuche, Makandugi. Chineke
igasi no digin binu roku chineke
ago kwana ago
igasi
wanu chineke na kogita
igasi no digin binu roku chineke chuche chuche makandugi
ago kwana lele
igasi no digin binu roku chineke
oso makamu ya
igasi
Nanu ya nulo zukogi Ipochi enti Sini chogi mao Emesi kwa Ago kwa na Nodigi mbinu roku chine Chuche Chuche banyere ndugi Wane
Igasi Nodigi mbinu roku chine Igasi
Igago
Igasi
Okwe matuasi Ago kwa na ngo
Digin binu roku chineke Chuche, chuche makandugi Igasi na digin binu roku chineke Igasi, igasi Igasi na digin binu roku chineke Chuche, chuche makandugi
Mama go kwa na no digin binu roku chineka Biko chegaria, biko repu megi Igasi no digin binu roku chineka Chuche, chuche makandugi Aja Jesus warogi, omu Jesus warogi Otara apufu no be, digin jogi Yale sobu tagi Mwana kekwe sundumu Wapika kwa kwana Chuche ndugi ginaraya
Igasi no digi mbinu roku chineke
Woga adiyosie
Igasi
Woga mugo Woga mugo
Digi mbinu roku chineke
Wana diana chikota
Chuche makandugi
Wasyo makina nuta
Igasi
no digi mbinu Naraya
Igasi Igasi
Afikwana kechirwe
Igasi No digin binu roku chineke Chuche Chuche makandugi
kandu gi.
Inara Jesus, wozu wo, wozu wo. Inara Jesus, wozu wo, ibonye Mary. Inara Jesus, wozu wo, wozu wo. Inara Jesus, wozu wo, kapogonye Mary.
Wahamaka,
wahamama,
wahamaka,
wahamaka,
kwere kwa maka.
Inara Jesus, was the word of Yoke. One Inara Jesus, was the word of Yoni Roma. Inara Jesus, on where he a coroki. Yamanu man, was the word Iboni. Yopuni Tiniraka, where I were a coganaka. Inara Jesus, was the word Udabiago. Oganiru sogaka, mwerongwe sogaka, awisike sogi, inara Jesus, wazugo, nime ya kodi, iyobu ni chola, nime ya, ige mwetaya, inara Jesus, wazugo, ibo nemiri.
Wahamaka,
yeah.
Wahamaka,
wahamaka, wajere
kwa maka.
Better life for the
honey,
you know what in the table,
you were a quare quamata.
Hey,
Wahakata,
Wahiroma,
Wahamata,
Wahaba,
Wahamata,
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 Wahamata,